Mata dure sattanutte naach enummo walitti buinsa bulchin sanano Benishangul Gumuz godina kamashit umame namonne hedduna jeefamani kanimmo buqqaunsaani himamajira miidda daqqaben walqabate mootummanano Benishangul Gumuz haala saakan qorata jiru ta'u yo beeksisu buqqaatonni godina wallaggalita aana horrolimmo qubatan qofti yo xiqqaate kuma digdamishani oltaunsa bulchinsi aana harolimmo beeksise jira Muktar Jamal tugabase kuno
rakkoti bakana bulchin samotumma nanno Benishangul Gumuz godina kamashi ana yasotti umamen walqabateetinin namonni heddun buqqaanitinin gama godina wallagalitaati tigalaajiraachu isaani tu himama
maskara masal jemro no bakka selezi geta se tekatale rakkin
miga fulbana kudeshan raaye gale manni kenne legu bater kabenni kenne le barbadaay waan hunda difne uffat uffanne qofa kabanneetinin baani waani sambe namadi mai jani nagaru jedani tuma shubbisa la fadi amma bakanne oromiya kees jir
akkasumaane bakka ummanni oromo askeesa kanjiran nedani samne amaralle jiru bakka tilijo bakka jedantu nanno kabale tilijo bakka jedantu ana yaso keesa jimmo dufani namota kenya dangaralle gotatani bu saniti kan kala jirane akkasumaane yaso keesa tisa akkasuma jiraato tachi keesa le ajisani nanne dutwani jiru
kanena malle nanno Benishangul Gumuz godina kamashi ana yaso keesatti argaman biro ammo dimina genna isani soda keesagalu rakko kana bodalle qamole hawasa kana kakasani tinin waran si sajiran tu jiran dubbatu
amma namoni mu ko fadilan gumuz namoko gurata dikani kara qamatu gure kaketa jiranji kale sanna kan biye ajajan ko ko ajajan rana to ko biye jiran ne tanne de samani
qamni bira karta keesa qabu malim barte
ko ala yaatra jiran kale ko ka dai de amira amma sanno doktora doktan de amira kale ne shayi san ko san ju ka de raji san ju ka on san ju ka nyaati san ju ka de ko kan bane ko ti sai sai
Tigafataman biro dimmoto communication bulchinsa motumma nanno Benishangul Gumuz oppo zalalem jalata radio sagale america ojinga fif debita sanin akadubatanitti rakkon koni kan innumudete gafa fulbana kudashanin ra egale mari anale danga nanno Benishangul Gumuz fi oromia hoggantoni taisanitinin debi amboda ajjecha hogganto taratti ge enijedu rakkon kuni ammo kan waggala masadi dura dawatan walqabatetinin dufe hadatti kana dakkabe dan dubatu
karaa beegiidhaan deemna maa'oo komo qashmaan tohan jedhamtu beekkatee achumarratti cufameera karaan
eenyutu cufa
abbaa cufuun beennu bare warruma hidhataadha amma kan amma gama gamamaa jiranni karaa keenyas kan ilaalaa jirru kuni hidhataa baa'oodhaa jechaa jiru saantuedha ummata sassaabanii hidhattoonni amma miraaba wallaggaana keessatti qellam keessatti amma baay'eetti amma warri kunitu olga'ee kanarra simatanii karaa warri irratti oligallee mareenne garumatti dhufanitti akkuma oligalle sanatti itu mariyanni deebi'aa jiranii maqabiila irratti eeganii dhokaatanii ajjeessan
eenyufaadhayyu namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti
kamaasheedha ka hamraaroonni jiru
hoggantoota godina kamaashee jechuudha
hoggantoota godina kamaashee
maali tuttuqaa wa'iitu ture moo waan kana akkas
godina waan tokko tuttuqaan hin jirtu ta'u dhufaniyyuu kan si dhibu darbanii dhufanii harkaa ba'anii kana jidduutti makina 40 dhaabachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiiba maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turanii garuu isa ammaa kana waraana ABO'ti jechuudhaaf ragaa maaltu jira maalirraa ka'ameetiniini.
Alaabaa ABO qabatanii kunis alaabaa ABO'dha. Jedhanii nama horitti gugguuraniifaa mari'eetu. ABO akka hin taane kunis beenna. Maaliif ABO hidhataan nageenyaan galeera biyyattu. Kunuunsi manneera. Kun qofa sun ta'een uummanni Itoophiyaanu oliin ba'ee yaada tokkoodhaan afaan tokkoodhaan si manneerra ABO gammachuudha. Haa ta'u malee ati naannoo nageessummaa horii socho'an kun hidhatoodha. Hidhatanii warra hoggantoota nageenyas hin horaanu warra siviilii hin horaanu. Maqaa isaaniidhaan maqaa ABO'dhaan kan tocha'an baay'eetu jira.
Namni haala kam keessa jira amma tasgabbiin hawaasa gama lameen iyyuu hawaasa gama Gumuzis Oromoo qofa moo son ta'in sabni biraa amaarri faallee sodannee baqannee.
Ansi dhibu amma amaarris ba'aa jiru gara kaampitti dhufaa jiru qeesaanii dhiisanii warri magaalarraa fagoo ta'an immoo caakkaatti bobba'anii caakkaa galanii jiru ansi dhibu. Oruma naannoo Benishaangul keessa jiran qofatu hin ta'in oruma Oromiyaa keessa jiran iyyuu isaanii ba'aniiru waliin qabanii. Sodaadhaan
amma gandota anale me kafe sai yacca da kanni halakan ka wargu muzis warra maras warri oromos wal magala saboda gara kan so da tsaran buƙatu anale kan min ke sai zai tam
particularly anale lama balo da ya
tare buƙau da da balatan mo lubbu na marattille wan gama gama ka otu jira idin dira wanta gama zai tam mai
amma ga amma galle ga magamne lubbun bade manni gubate kabenya ranis kan bade kan barbade in barti na
ina mota buka an kana malin gargara ma jiru waro ta buka ni mota bi tani jaru ratti
tani ne do tani tude bi da mo gana karori bai mo ratti mo mare
tole obbo zalalam jalata ti gafata ma hero din mota communication nanno Benishangul Gumuz ulfada galatoma
amen amen galato
rakko kan sadarka nanno oromia tv motumma federalatiti qama debi na kenuf irrede debi eyali taisulle argachu hindandenne garu bakayro amma kana kubattoni heddun irrede argaman ana harolimmu iya fadde tininjira bulcha ana harolimmu obbo darge guddata hal kubattoni ro amma kana rejiran wanga faddina debi sanijiru
namone ga ana ken hettu kani rufani bayinni sani yotikate kumadidami shaniol alkesa ga kanjiru saba oromo kofatun tane samna marasi balinan kesiju ana marajiru klasteri afuritikon sande garajira ga liyiru rakisa da kallamira rakisa da ummat madisi mate jiramma masti ummat ma fakka ana tisi kuma motummato fikenya da garajira
namoni mi da mani mata amani gama ana kesani dufanille akajiru amalle nanno danga kesani sanitinamis akka walitti bu'iin ta jirutu ka dimma nagennan walqabate anan danga wal dange sitani malira jira
namoni kara Benishangul Gumuz danga ci aniru fanitu rakko ma jiru danga kenya kesa galani ummata bukatani mana guba jiru mana gubu kofatun tane namni rukutame kamada e karana matorbati yau danga ma kenya kesa milishani dabate ofra facisa jira polisi ni cinama boye ofra facisa jira
tariti namoni dufaniti nin halilla gege sajiran jettan kunin enu fada ma inni e sadu fat
daga halilla kan gege sajiran e sabu ma Gumuz kesa galani tu halilla gege sajiru jadama na isan de geru humni hidate humni le yes kesa jiruti to kasa jiru kana goba tun tane mesha maya anaka bireni anaka sina peri kana kasije da musana aka kesa jiru milishoni rukutamani ya da majira ninkas olmana rakan jiru danga masani kesatti umanni oromo isan baka tega fakau guya maara namala manga sabi ajje sane jiru chuda e kani mo kara danga ganda tokora gaji kan jiru ra oliti senani rukunnan hama fi dukani hama akature di milishan moda atura morma kature open orka kature amalle yado gudda umni kan gidoda abatu inu butanan amalle dumati ummata si dufajenne yado ke sagalle jiraju
obodarge gafinga maduma mo singa fatu ke sayu amma warinanno Benishangul Gumuz rakko walitti bu insa kanaf madda kanta e warana addabili summa oromoti jedani tinin kasu akka bulcin sananno sanititti warana addabili summa oromo nanno san so choetinin warana namaratti geggeese jira mal beetusin
kana wajjini wanti walqabatu jira de yaadu warani addabili summa oromo akkite sa jira kan jedu sana imbe nusi akkatitti jira yenne annatun tane nuyi na bukato darra akka fudame jirut tokofa doktora bi nubushu unkabu kan jedu sana giddu gabeesa godata lamefa oromo nu kesa jira cho tamsamne bukau ka makanje duka oromo ko fatunta esamna marale nu kesa bukau ka makanje dan ofesa tikaba bura korando korande nisi angawoni sanira ko uma ka jiran to kola madani nu ka tu chuda ummani si sibakanda nu ummano fira rukutu rakko kana kesa gale karakata jiru da chuda ummani kenya male waranne abao kana dibli summa oromo asike sagale rakko ume informationi okan yanni bukato tarano kenane injiru nusakati timben
tole obo darge guddata bulcha ana haro limu ulfada galatoma
galadoma jenis
namoni heddun nanno ana yaso tifi olla gama birarra kan bukati ninjiran yotawu namoni accitte hafan amalle soda gudda akka kaban dubbatu gaba sa radio sagale america tifkindai muktar jamal adama